download kupitia smokemziki.com.
It is Masko again.
Lala, wanze kulala wewe, afundo lale mimi, ni kulinde madhara. Visi kusumbue, vijini visirani, hata kiwaga na njaa. Wanze kula wewe, afundo nile mimi, hata kama sijala. Ukishiba wewe, ndo furaha yangu mimi. Ya habibi, natamani tuwe ndege, tukiruka mabawa ya gusana. Ikibidi penzi tuliwekeze geto, weke ukuta wabaya wasitone. Raha zizi pamoja tusimame dede, bega kwa bega situ wambatane. Tuweka ulinzi penzi lisiwe lege lege. Aiwe, aiba. Baby nimekumiss, nikutambia hadith. Uku ukini kiss, mina wewe, mina wewe. Baby nimekumiss, nikutambia hadith. Kini kiss, mina wewe, mina wewe. Nitakupa roo, takupa na mtima. Nitakupa Kariako, Dar es Salaam nzima. Nitakupa cheo cha baba la baba, afu kwenye mwili taji chora chora jina lako. Umepewa macho unione mimi tu, umepewa sikia unisikie mimi tu, umepewa mgongo nibebe mimi tu. That's everything I do for you. Ya habibi, natamani tuendege, tukiruka mabawa ya busane. Ikibidi penzi tuliwekeze geto, kiukuta wabaya wasitone. Na hasizi pamoja tusimame dede, bega kwa bega situambatane. Tuweke ulinzi penzi lisiwe legelege. Aiwe, aiba. Baby nimekumiss, nikutambia hadi.
Smokemziki.com.